Psalms 31 verse 15, and it says, "My times are in thy hand. Deliver me from the hand of my enemies and from them that persecute me." That's my confidence.
Mikosi tabani, mimi siwezi bila wewe, siwezi bila wewe. Nishikilie, mwamba ni salama, ni mwamba ni salama. Nishikilie, ni mwamba ni salama. Panda shuka zangu zote ba, ni wewe wazijuu. Teremka na panda shuka, ni wewe wazijuu. Machozi yangu baba, ni wewe wanifuta. Ni wewe wanipanguza, ni wewe waniinua baba.
Nishikilie, mwamba ni salama, mwamba ni salama. Nishikilie, mwamba ni salama, mwamba ni salama. Yawe na kuamini baba.
More music at gospeljingle.com.